Gumayo po ba? Bato to ba hindi pa kalali?
Alex on the beat.
Sabi ang bayan.
Kinishika kiuno na pagawa, nywele zimesimama tisti leo na gawa. Hiyo mikono kazi yake kupapasa, kifo cha mende woy umeninasa. Leo Sodoma na Gomora utanifikisha, angoni ya dhambi kitanda tunatikisa. Utaniua mbwembwe punguza kidogo. Nishike hapo, nishike huku, nikuse hapo, nikuse huku.
Nikishika hapa, shike huku, nikikusa hapa, nikuse huku.
Nikitaka kwenye gari napewa, nikitaka kwenye bafu napewa, nikitaka kwenye kiti napewa.
Shake it.